Ure mwapapati kama hasidi na wazushi nye. Izo zenu eka eka mimi hazi nikondeshi mie. Majungu mnayopika yanapita kama moshi nye. Mimi nimekamilika kwangu miha mnitoshi nye. Naringia fungu langu alilo nipa manani mie. Kama mwaona uchungu pandeni kazi mkazi benye. Anikera bure, wanikera bure na mie siyo levo yako nasema. Tofauti vitu kwa venu sitaumia. Wanikera bure, wanikera bure na mie siyo levo yako nasema. Mimi wanikera bure, wanikera bure na mie siyo levo yako nasema. Kafuni itaishia ukingoni. Alienipa manani wakuni suia nani.
Silevo yako
mimi,
silevo yako
mimi,
silevo yako mimi, silevo yako
baili huliwe.
Silevo yako, silevo yako, silevo yako mimi, silevo yako
baili.